singo wanamshanga. Wamejichanganya paka wa masai, jakuna mishuka wakuna vifa. Wanakula ra kila moja na mwana na wake. Everybody huku na kule put your hands up, lakini cheki wadeti yako watu wako shop. Everybody huku na kule put your hands up, kama kweli huko singo weka mata. Arusha
mandingo bayu kwa chake.